Nasikia watu wanakufa kwa ajili ya cigarette, ila sijasikia cha kucha kinaweza kuwa yet. Nikifuatilia utakuta tu kwenye internet, wanaoshikiliwa ni wanakutwa kilipua yet. Nashalipua yet. Now nigga need a gaslight, so go police, na police kwenye skylight. Don't be so uptight, shaza kona mna backbite. Nobody go to jail for crossing the streets against the light. Guess it's like I'm an hypotheser, you can classify. Ila kila siku tuko busy trying to pacify this fucking life. Mungu naizo kakichawa, huni ndo tunasava. Lot of homies gone, feel so fucking bad. Shit is real, naitaji thrill to chill. Crunch time, nigga got a bills for real. View my mekaza, I'm never gonna steal. Cause mwenye na kaza, najua kupata ni piecemeal. Grown man, najua sijawaisi guwa. Naridhika na chupata cha mtu sitachukua. Na pambana cause najua na mini kila tuwa duwa. Shagunduwa, unaimwamini ndo anekuwa. Naisha kuwa, the story squeeze pako shua. Nao naripua, na sio rahisi kwa kudua. Mano na uchubua, lakini wauni kama npua. Yendo naikisanua popote, ata mchana kwenye jua. Ha, nao nafujua, mtu akishi stua. Wengi likipanda naeza kulala ta kwenye vua. Domana kiona stana, zwa naisi tunazingua. Tani tukipishana, wa naisi tuto kwa pua. Watu wakiamua, naeza takukchafua. Naeza takumpasua, naijifanya na kujua. Tafanya kakunja pua, jifanya kasikia puya. Hata kama sogonjo, tatufanya nasikia mafua. Mada safari, wanna believe. Dubi inasaidia, stress to leave. Na kaina kutesa grief, you need to leave. Don't sip no alcohol, you don't need that shit. Shit.